Hodi kwa mama mtoto mkorofi, acha nikwambie kauna takuwa na machozi ya mtoto mchokozi, itabidi uongeze pilipili kwa biriani, otherwise kasi hivo wanachama tuliangi, atutuliangi na ndukulu ni bangi na ina harufu mbaya, ina udhi majirani lakini haidhuru ni sawa, acha wamie mashinani kaina wadhuru vibaya.
Zinatubastia carbon bomb kwa kona, mina squad iko chrome na maconmen na wakora, wana diploma za kufungwanisha grogon makorola na bodom na sorora, vila mna talent so mmegeuza game Sodom na Gomora. Vuta yo trouser juu acha kutuonesha tako, vuta yo mini chini na mwaibisha mamako, kona taftola na jua kupika uji sio kupiga picha uchi, unfollow nyako follow nyanyako, kutaka nyama hapa sawa chief, ibu chari tunaita usi wai blanda na beef suangareni kaskanga, bonga shit unatandikwa kapita mba bed cover ama handkerchief. If your god is money then you're poor to me, I have a feeling you're not who you pretend to be on IG. Kutoka nasari I've been a winner, usinieke gasoline na bado mjazima moto niliwasha odri, na come na
finyo
macho macho
finyo
mba tuna
finyo
asa jona
finyo
mba tuna
finyo
panya tuna
finyo sana.
You ready for the world, is it ready for you? You waiting for your girl, is she waiting for you? Lisikia type yako like my bachelors, jui kani true, IG Ben yule carpenter, I feel kani true. Ni reasoning si umanga, ujinga ndo si ukata, sacrifice ni kuifanya for family siyo chapa, greatness ni kuamkia legacy siyo chapa, siwezi kuwa juu ya tao kakwangu tao siyo chapa.
My apartment is Amsterdam, certified rasta man, aki sometime na hang, I feel like Amsterdam, I feel like I'm the best, need ku make man impressive, ku fake happiness, really massive. I'm ill, nantawatess until mkubali kesi, kasi taku impress na skill, nipamba freshi, ukidea tuingie commercial still, na kuanga messy, prepare kuingia kwa battlefield, na mwana jeshi, inyele naitwa one shot kill, na filigi fiti nkiwa madaki action film, na believe in ziki tani by a mansion still, na giliki tiki.
If your god is money then you're poor to me, I have a feeling you're not who you pretend to be on IG. Kutoka nasari I've been a winner, usinieke gasoline na bado mjazima moto niliwasha odri, na come na
finyo
macho macho
finyo
mba tuna
finyo
asa jona
finyo
mba tuna
finyo
panya tuna
finyo.
Wanaume aseme ishamba siezi lima, na come na plow mbili, yengine ni afinyo peke. Niko na ishu ikiwa tu yangu kasi kofia, kuma ishu za vitabu za historia, jina yangu watoi wako wataisoma pia, ataka utadedi ukisema huku wai nisikia, nisha kusikia kila ya ukilia utarun next year, this year pia ilianza ukilia walai this year, best year nda quit niko high juu niko high this year, sita kuwa high next year, kanta kuwa high next year, excuses, excuse me, please sorry thank you, mission impossible, kifo ni ngorijo, nice kupato ki try too hard to be perfect, sometimes jipe rusa tu kwa ratchet, smile kabado japita budget, na kama umepita ficha shida chini ya carpet, inapiga inapiga kushinda earthquake, inapiga inapiga kushinda earthquake, watu na rest na wameshindwa kushusha handbrake, uhunye na rao wamepiga handshake.